shake your body, bam bam bam, nyanya buti. No musa jali kwata kundi kuba. Ebyo olya byendese kakuba musalo gwango likumala wondi kuma. Nasuze mbirowooza naye kumyambuza bambi ononywa kibe. Leka nawe n'enkima endeku okimanyi ndi wa luganda na chuba. Imutamivu wa danga mmanyi n'okutunuza edali kutunuza kanakinaki nanywedde walaki saba omukwano mungi olina. Yeah.